Exodus 6 verse 1. UJehova wathi kuMose, manje usuza kubona lokho engiyakukwenza kuFaro, ngokuba ngenxa yesandla esiqinileyo uyakubayeka ukuba bahambe, nangenxa yesandla esinamandla uyakubagxosha ezweni lakhe. Verse 2. UNkulunkulu wakhuluma kuMose wathi kuye, nginguJehova. Verse 3. Ngabona kuAbrahama nakuIsaka nakuJakobe njengosomandla, kepha ngegama lami lokuthi uJehova ngangaziwa kubo. Verse 4. Futhi ngamisa isivumelwano sami nabo ukuyobanika izwe laseKhanani, izwe lokugogobala kwabo lapho bebegogobala khona. Verse 5. Yebo, futhi ngizwile ukububula kwabantwana bayiJayeli abenziwe izigqila ngaba seGibhithe. Ngiyakhumbula isivumelwano sami. Verse 6. Ngalokho yisho kubantwana bayiJayeli ukuthi nginguJehova, ngizakunikhipha emthwaleni yabaseGibhithe, nginikhulule ebugqileni benu, nginihlenge ngengalo eluliweyo nangezahlulelo ezinkulu. Verse 7. Ngiyakunithatha nibe isizwe sami, mina ngibe uNkulunkulu wenu. Niyokwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu onikhipha emthwaleni yabaseGibhithe. Verse 8. Ngiyakuningenisa ezweni engaphakamisa isandla sami ngalo kulinika u-Abrahama no-Isaka noJakobe. Ngiyakunipha lona libe yifa, nginguJehova. Verse 9. UMose wakhuluma-ke kanjalo kubo abantwana baka-Israyeli, kepha abamlelanga uMose ngenxa yenhliziyo encane emsebenzi sindayo. Verse 10. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 11, ngena ukhuluma kuFaro inkosi yaseGibhithe ukuba ivumele abantwana bakaIsrayeli ukuphuma ezweni lakhe. Verse 12. UMose wakhuluma ebusweni bukaJehova wathi, bheka abantwana bakaIsrayeli abangilalelanga. UFaro angilalelanga kanjani? Nginezindebe zomlomo ezingasokwanga na? Verse 13. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aroni ukuba bayale abaka-Israyeli noFaro inkosi yaseGibhithe ukukhipha abantwana bakaIsrayeli ezweni laseGibhithe. Verse 14. Laba bayizinhloko zezindlu zawoyise. Amadodana kaRubeni zibulo lika-Israyeli ngoHanoki noPhalu noHesironi noKami, yile imindeni kaRubeni. Verse 15. Amadodana kaSimeyoni ngoJemuweli noJamini noHohade noJakimi noSohari noShawure, indodana yowesifazane waseKhanani, yile imindeni kaSimeyoni. Verse 16. Lawa ngamagama amadodana kaLevi ngezizukulwane zawo, ngoGereshoni noKohadi noMerari. Iminyaka yokuhamba kaLevi yayiminyaka eyikhulu namashumi amathathu nesikhombisa. Verse 17. Amadodana kaGereshoni ngoLibini noShimeyi ngemindeni yawo. Verse 18. Amadodana kaOhadi ngoAmramu noJisihari noHebron noUziyeli. Iminyaka yokuhamba kaKohari yayiminyaka yekhulu namashumi amathathu nantathu. Verse 19. Amadodana kaMerali ngoMaheli noMushi, yile imindeni yamaLevi ngezizukulwane zayo. Verse 20. UmAmramu wazithathela uJokobedi udadewabo kayise abe ngumkakhe, wamzalela u-Aaron noMose. Iminyaka yokuhamba kukaMramu yayiyikhulu namashumi amathathu nesikhombisa. Verse 21. Amadodana kaJisihari ngoKora noNefegi noZikiri. Verse 22. Amadodana kaUziyeli ngoMishayeli noElisafani noSitri. Verse 23. U-Aroni wasathela u-Elisheba indodakazi ka-Aminadaba udadewabo kaNaheshoni abe ngumkakhe, wamzalela oNadabi noAbihu noEliyazare noItamari. Verse 24. Amadodana kaKora ngo-Asiri noElikane noAbiyasafa, yile imindeni kaKora. Verse 25. Eliyazare indodana ka-Aroni wazithathela enye amadodakazi kaPutiyeli ibe ngumkakhe yamzalela uFinehasi. Yilezi zinhloko zawuyise bamaLevi ngemindeni yawo. Verse 26. Yibo labo Aaron noMose uJehova athi kubo khiphane ezweni laseGibhithe abantwana bayiJayini ngamabandla abo. Verse 27. Yibo laba ababekhuluma kuFaro inkosi yaseGibhithe ukuba akhiphe abantwana bayiJayini eGibhithe. Yibo oMose noAaron. Verse 28. Kwathi mhla uJehova ekhuluma kuMose ezweni laseGibhithe. Verse 29. UJehova washo kuMose wathi, "NginguJehova. Khuluma kuFaro inkosi yaseGibhithe konke engikukhuluma kuwe." Verse 30.
Wayesethi uMose ebusweni bukaJehova, "Beka ngingowezindebe zomlomo ezingasokiwe. UFaro angangilalela kanjani na?"